halkii ugu horeysay xaalad laga hirgeliya.
Hope I have been coming to feel.